mtu waweza nenyimba empomu kakana mumula sebuma kuweleze zerulinga ringa doza tebela ochironyo yebajitela wani mumatumbi chitawe nezijazi sanga nange nesula konga tunula munda kukwe kunonya radio elpumbuze mundobozi ekakamu waliko mwami
mkwano njagalo kukulisayo olweyo yuna jotambulide jokomye ate nebaza Katonda olw'ebikulu byakozesezza. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda kubanga atukoze bulungi ffe baani abayinza okubeerawo ne tufuna ekyemisana ekikya n'ekyeggulu nga luwa atanaba na kufuna yadde ak'okunywa. Mukama ffe yeebazibwe era kkiriza ntwala omukisa okukusaasirako mukwano gwange gwafunye obuzibu obutali bumu ofiiriddwa olwaziza oyinza okuba nga n'essaawa ne twogerera wakafuna akisidenti naye ng'oli ku kitanda bakuteekeddeko awo ka radio bakusima oba wa naye ng'owuliriza essaawa eno mukwano njagala okukusaasirako nti ng'olabye naye nzikiriza nti bwe tuba tukkiriza Katonda waffe tugenda kubeera abawanguzi n'okukirawo.
Mubezi mutumi eye umuza bonna baradde emitime jimenyese eye bera wokutuweza nenyimba empomu kakana umula sebuma kuweleze bulijo ulirizanga omubezi mutumi eye umuza bonna tuweweza nenyimba empomu kakana umula sebuma kuweleze Jimenyese, eye bera wokutuweza.